sempuli ngikhulela ngengoma awe ma awuthimbushele wena nami le ngoma le beqala ngendaye manje sengenga sempuli ngikhulela ngengoma awe ma awuthimbushele wena nami le ngoma le beqala ngendaye manje sengenga sempulile ngikhulela ngengoma awe ma awuthimbushele wena nami. Asikho inqinamba engingasazi, ayikho incindezelo engingayazi, alukho usizi engingalwazi ngalomfula wena nami. Asikho inqinamba engingasazi, ayikho incindezelo engingayazi, alukho usizi engingalwazi ngalomfula wena nami.
Yeah, no more than yeah.